uthandazele impumelelo yami. Wemzomnyama, funa ubone uyaphezulu. Oh yeah.